Igitabo abakurambere n'abahanuzi igice cya 15. Ubukwe bwa Isaka. Uwarushije abandi bose kunezerwa muri Bibiliya. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya 24. Aburahamu yari ageze mu zabukuru, nyamara yari ashigaje gukora ikintu kimwe. Imana yari yaratoranyije Isaka ngo azamusimbure mu byo gukomeza amategeko yayo, kandi ngo azabe se w'ubwoko bwatoranyijwe, ariko yari atarashaka umugore. Abaturage b'i Kanani basengaga ibigirwamana, kandi Imana yari yarabujije abantu bayo guhana abageni nabo, kuko yari izi yuko iryo shyingirana rizatuma bayitezukaho. Isaka yari umunyamahoro. Iyo ashaka umugeni utubaha Imana, yajyaga kugira akaga ko kuba yakwica amategeko kugira ngo bumvikane. Mu bitekerezo bya Aburahamu, guhitamo umugore w'umuhungu we byari ingenzi cyane. Yifuzaga cyane yuko yashaka umugore utazamukura mu nzira y'Imana. Mu bihe bya kera, muri rusange, ababyeyi nibo bashakiraga abana babo bagore, kandi niwo wari umuco w'Imana. Nta barongoraga bo badakunda, ariko urubyiruko rwo rwayoborwaga no guhitamo ko ababyeyi babo bubaha Imana. Kari agasuzuguro ku babyeyi, ndetse cyari icyaha iyo umwana yakoraga ibinyuranye n'ibyo. Isaka yiringiye se, yanejejwe n'uko se abyitaho, kandi yizeye yuko Imana ubwayo izamuyobora muri uko guhitamo kwe. Uwo mukambwe yatekereje bene wabo babaga i Mesopotamiya. Nubwo batari bararetse gusenga ibigirwamana, bari bazi Imana nyakuri. Isaka ntiyagombaga kubasanga, ariko byajyaga gushoboka yuko muri bo haboneka usiga iwabo agafatanya nawe gukomeza gusenga by'ukuri Imana ihoraho. Aburahamu yahaye umugaragu we mukuru iyo nshingano, umugabo wari uzi byinshi kandi wagiraga ibitekerezo bizima, wari waramukoreye igihe kirekire kandi yaramubereye inyangamugayo. Amubwira kurahira yuko atazashyingira Isaka umukobwa w'Abanyakanani, ko ahubwo azatoranya umwari wo mu muryango wa Nahori i Mesopotamiya. Iyo hataboneka umukobwa wemera gusiga iwabo, uwo mugaragu ntiyajyaga gufatwa n'iyo ndahiro. Uwo mukambwe amutera ubugabo, amwizeza yuko Imana izahira urugendo rwe. Aravuga ati, Uwiteka Imana nyirijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, izatuma marayika wayo akujya imbere. Iyo ntumwa ntiyatindiganya iragenda. Ajyana ingamiya 10 z'abantu bari bamuherekeje n'abazaherekeza umugeni, ndetse n'impano yo guha uzaba umugore n'inshuti ze, maze agenda urugendo rurerure cyane, arenga i Damasiko agera mu bibaya bihana imbibi n'uruzi runini rw'iburasirazuba. Ageze i Harani, umudugudu w'Abanahori, ahagarara inyuma y'inkike zigose uwo mudugudu, hafi y'iriba aho abagore bazaga nimugoroba kuvoma. Ubwo nibwo yagize ibitekerezo byo kwibaza uko biri bumugendekere. Byajyaga gushoboka yuko guhitamo yari agiye kugira kwajyaga guhira urugo rwa shebuja n'abandi bantu bazabaho uko ibihe bizajya biha ibindi. Yibuka yuko Imana yajyaga kohereza marayika wayo ngo bajyane, asaba kuyoboranwa ihirwe. Mu muryango wa shebuja yari amenyereye impuhwe no kwakira abantu byahoragaho, noneho asaba yuko igikorwa cy'ubugwaneza cyamwereka umwari Imana yari yahisemo. Atararangiza gusaba, aba yahawe igisubizo. Mu bagore bari bari ku iriba, ingeso z'ubugwaneza z'umwe zimukora ku mutima. Ubwo yaravuye ku iriba, uwo muntu batari baziranye aramusanga musaba amazi kuyo yari atwaye ku rutugu rwe. Amusubizanye neza ndetse amwemerera no kuhira ingamiya ze. Uko niko ikimenyetso yashakaga cyatanzwe. Uwo mwari yari umunyagikundiro cyinshi, kandi no kugira neza kwe atazuyaje byerekanye umutima w'impuhwe na kamere itagira kuzarira n'ubunebwe. Kugeza ubwo ukuboko kw'Imana kwari kukiri kumwe nawe. Uwo mushyitsa mubazi waba bari bo, maze yumvise yuko ari umukobwa wa Betuweli mwishywa wa Aburahamu, yikubita hasi asenga Uwiteka. Uwo mugabo amubwira icyo apfana na Aburahamu. Uwo mwari asubiye imuhira avuga uko byagenze, maze Labani musaza we ahera ko ajya kumuzana ngo bamucumbikire. Eliyezeri yanga gufungura ataravuga ubutumwa bwa sebuja, isengesho yasengiye ku iriba n'uko byagenze kose. Maze aravuga ati, nuko nimushaka kugirira databuja neza, nimumurerege nimumbwire. Kandi nimutabyemera nimumbwire, nanjye mpindukire njye iburyo cyangwa ibumoso. Abona igisubizo ngo, ibyo bivuye ku Uwiteka, nta kindi tubasha kukubwira, ari icyiza ari n'ikibi. Dore Rebeka ari imbere yawe, mujyane abe muka mwene shobuja nk'uko Uwiteka yavuze. Rebeka ubwe bamubajije niba yari kuzajya kure hangana hatyo kuva iwabo akajya gushyingirwa umuhungu wa Aburahamu, yizeye yuko Imana yari yaramutoranyirije kuba umufasha wa Isaka, maze aravuga ati, turajyana. Uwo mugaragu atekereje umunezero shebuja azagira, yumva ashaka gusubirayo vuba, maze mu gitondo barahaguruka barataha. Aburahamu yari atuye i Berisheba, kandi Isaka wari uragiye amatungo mu gihuru bari baturanye, yari yasubiye ku ihema rya se kuhategerereza intumwa iri buve i Harani. Isaka arasohoka ajya kwibwirira mu gasozi nimugoroba, yubura amaso abona ingamiya ziza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa mugaragu ati, uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Uwo mugaragu aramusubiza ati, ni databuja. Rebeka yenda umwenda we yitwikira mu maso. Uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwa kaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Aburahamu yari yarabonye amaherezo yo gushakana kw'abubaha Imana nayo gushakana kw'abatayubaha uhereye mu minsi ya Kayini ukageza mu gihe cye bwite. Yibukaga neza uburyo yashatse Hagari, uburyo Ishimayeli yashatse ndetse na Loti. Inyigisho Ishimayeli yari yarahawe na se zishwe n'izabene wabo wa nyina basengaga ibigirwamana ndetse n'uko Ishimayeli yashatse abagore b'abapagani. Ishyari rya Hagari n'iry'abagore yatoranirije Ishimayeli ryagotesheje umuryango wa Ishimayeli urusika Aburahamu yagerageje gukuraho ariko rukamunanira. Inyigisho Aburahamu yari yarahaye Ishimayeli kuva kera kose ntizabuze icyo zimumarira, ariko abagore be nibo batumye mu rugo rwe habamo gusenga ibigirwamana. Ubwo yatandukanaga na se akarushywa no gushaka uburyo yabaho mu rugo rutagira urukundo kandi rutubaha Imana, byatumye Ishimayeli ahitamo kuba nk'inyamaswa yo mu gasozi n'igisambo cyo mu butayu. Azagira undi muntu wese umubisha we n'abandi bose bazamugira umubisha wabo. Itangiriro igice cya 16 umurongo wa 12. Nyuma mu minsi yo kubaho kwe yarihanye agarukira Imana ya se, ariko ikimenyetso cy'imico ye urubyaro rwe rwamukomoyeho nticyasibanganye. Ishyanga rikomeye ryamukomotseho ryari ry'abanyamahane n'abapagani. Umugore wa Loti yarikundaga ntiyakundaga idini, maze atuma umugabo watandukana na Aburahamu. Ariko Loti we ntiyifuzaga kuguma i Sodoma. Kubw'umugore we n'abantu yabanaga nabo muri uwo mudugudu mubi bajyaga gutuma Loti atezuka ku Mana iyo Aburahamu ataba yaramuhaye kera inyigisho zihamye mu kwizera. Nta muntu wubaha Imana ubana n'utayubaha ngo abure kugira ingaruka mbi. Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Amosi igice cya 3:3. Umunezero no gutera imbere mu rugo bigengwa n'ubumwe bw'abashakanye. Ariko hagati y'uwizera n'utizera hari itandukaniro rikomeye mu byo bakunda no mu byo bagamije. Uko imibereho y'umuntu yabitunganye kose ntibyabuza umugore we utizera kuba yamutandukanya n'Imana. Umuntu wese ushatse atarahinduka mu myizerere ye kubw'amasezerano aba afite inshingano yo kudahemukira mugenzi we naho baba badahuje kwizera. Nyamara ibikwiriye kugirwa nyambere y'ayandi masano yose tugirira ku isi n'ibyo Imana ishaka, nubwo hashobora kuvamo ibigeragezo n'akarengane. Umwuka w'urukundo no kubinyangamugayo ushobora gukiza umuntu utizera, ariko gushaka umuntu utemera Imana birabujijwe muri Bibiliya. Ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye. Rwandiko rwa 2 Korinto igice cya 6:14. Isaka niwe wari umurago w'amasezerano isi yagombaga kuboneramo umugisha. Nyamara ageze ku myaka 40 y'amavuko yicisha bugufi imbere ya se ngo amushakire umugore. Kandi ingaruka y'uko gushaka ni igitekerezo cyiza kigaragaza umunezero mu rugo. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwa kaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Kenshi abasore bibwira yuko gushaka abo bakunda aribo bireba bonyine, kandi ko nta wundi ukwiriye kubigishwamo inama. Batekereza yuko bo ubwabo bafite ubushobozi bwo kwihitiramo ababyeyi babo batabafashije. Kenshi imyaka mike bamara bashakanye ibereka ifuti ryabo, ariko biba bitagifite igaruriro. Bwa bwenge buke no kutifata byatumye umuntu ahitamo atitegereje butuma icyo cyaha kiba kibi bihagije kugeza ubwo abashakanye bibabera umutwaro uruhije. Muri ubwo buryo rero abantu benshi bangiza umunezero wabo muri ubu bugingo no mu bugingo buzaza. Niba hari igihe Bibiliya yakenerwa nk'umujyanama, niba hari igihe ubuyobozi bw'Imana bukwiriye gushakirwa mu masengesho, ni mbere yo gutera intambwe ibafatanya by'iteka ryose. Ababyeyi ntibakwiriye kwibagirwa inshingano yabo yo gutegura umunezero w'abana babo mu gihe kizaza. Igihe Aburahamu yabwiraga abana be kubaha ababyeyi, imibereho ye y'umunsi wose yerekanaga yuko bitarimo kwikunda cyangwa igitugu, kwahubwo biba bishingiye ku rukundo n'imibereho myiza n'umunezero wabo. Ababyeyi b'abagabo n'abagore bakwiriye kuyobora urukundo rw'urubyiruko kugira ngo bakunde abagore. Bakwiriye gutunganya imico y'abana bakiri bato kugira ngo ibe myiza kandi biyinyangamugayo, bakunda ibyiza n'ukuri. Hakiri kare, shyira mu mitima yabo gukunda ukuri, ibyiza n'ineza, kuko ari byo bizatuma urwo rubyiruko rushaka kubana n'abafite imico nk'iyo. Ababyeyi bagerageze gutanga urugero rwo gukunda Data wo mu ijuru. Mu rugo hasaba umucyo w'izuba, ibyo bizarutira cyane abana bawe amasambu n'ubutunzi. Urukundo rwo mu rugo ruhore mu mitima yabo kugira ngo bazashobore kureba inyuma mu rugo babayemo ari abana, babone ari ahantu h'amahoro n'umunezero aha kabiri ku ijuru. Urukundo nyakuri ni imibereho yo mu rwego rwo hejuru kandi yera, rutandukanye cyane n'urukundo rukomotse ku irari ry'umubiri, kuko ruhita rushira iyo rugeragejwe bikomeye. Mu rugo rw'ababyeyi niho urubyiruko rukwiriye kwitegurira ingo zabo, aba ariho bitoreza kwiyanga ineza, ubuntu n'impuhwe za Gikristo. Uzava mu rugo nk'urwo akaba umutwe w'urugo, azamenya uko yashakira umunezero we yatoranyije ngo amubere umugore mu buzima bwe. aho kugira ngo gushaka kuba iherezo ry'urukundo kuzaba intangiriro yarwo gusa.